ከዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከለቲም ሳተላይት ኢትዮ ሳተላይት ከመራጆን ሞ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመዲግደሚ ሸሪፍ ሰዶሚ ተቆረጥ ካደርግ ሰገሌ አሜሪካ ዲ ውያና ራብ ተወተሰቁ ደጃ በረኩማ ለማብ ዲግደሚ ለመከስ መስቱን ከሰን አንቱ ጅቤ ሆራቢ ቃለን ስጅረኛ ረኮ ኡመታ ሐመሱ ጅራቱ ታጅራ ናኖ ኡመቶ ተክባቴ ሰቲ ሐሊላን ራው ተማጅራ ጀደም ኢላጅሱን ገባታሌ ቢየራኑ ደቀበን ቀምና ፓርትሌን ሞርከቶታ ኢትዮጵያ ኢምተግራይ ከራናጋን ፍሩ ከጀዱረት ማልጀ ድሬ ዲሞክራሲ ከሰት ተደብና አንገጡም ረሰገንታ ኬኛ ጣከን ወሊን ትርተን ስናፌራ ኦድ ወድኛፍ በፈቃዱ ሞሮዳ
ከሞልታን ኦርዶክቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱወናራፍ ቀምኑ ኩኖቲ ለሚሌና ኖ ትግራይ ኢበሸኒ ኦልታን ትግራይ ከሳ በቀተኒ ባውዳን ወሎካባ ማጋለ ቆቦ ከሳ ቆባቾ ኢሳኒ ገባስኒ ገባሳ ሰገለ አሜሪካ መስፍን ራጌ እብሴ ነሙተን ትግራይ በቀተኒ ባን ከሳ ካን ቪኦኤን አሶሲሲ ዱባርቲንቶ ኮፊ ኢሪላማ አከጀናኒቲ ረክነ ሚዳኛ ታጅሩፊ ሶዳ ወልወራንሲ ዴቪኤ ዱፉደንደ አጀቹራ ካንካይ በቀቹራፊ ድርከማኒሩ በቀቶኒ ኩኒ በከቦቆተ ዋኒነርገነፍ የሮዳፊ ቡፈተ ፖሊሲ ከሳ አከቦቆተ ከንብስ ገባስንኩን ቡፈተ ፖሊሲ ከሰ በቆቹን እሳኒ ነገኛ እሳኒ ቲቪ ጋሪታውስ ቡፈኒ ፖሊሲ መነይዳ ዋንታይፊ በቀጥቶ ተከናፊ አከ ኢዶን በርባደሙ አንጋውኒ ፖሊሲ መጋለ ቆቦዱበቹ እሳኒ ኤሬ ንመከናይ ላልጂሴ ገባሰን ሰገሌ አሜሪካ ሙሉጌታ አጽባ መጋለ መቀለይራ ከናሶፍ ሲሴ እትጋፈተማን ንመገርጋር ሰናኖ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሬ ህይወት ነሞተንኩን ዳንጋ ሐማራ ጨውዳን ፍሮተን እሳኒ ከንጋፈቹ ዴመን ተኡመዱ ጀቹዳኒ ዴቢ ሞቱማን ፌደራላ አካዳሚክ የኛት ኦድፋጅ ሩፊት ገርጋርተ ታሲሱ አከያሉ ዴታ ሚኒስቴራ ኢመ ኮሙኒኬሽን ከበደ ደሲሳ ዱበቹ ኢሳኒ ገባስኒ መስፍነራጌ ደበሌ ቤትሴር United States talali covid kuda sagale kangosa Pfizer dozi kuma ibbasaddeti fi kuma afurtama fi jatama Ethiopia afkenu ishe FC embassy United States finfinejiru rabaye bexisera gargarse kun bitotesta kuda afur barakuma lama diddami lama Ethiopia akasele kan FC kun adolesta kuda torba barakuma lama diddami tokko as United States gargarse talali dozi milioni torba fi qapti saddet Ethiopia afkenu ishe yadachisera United States gargarsa talali covid kuda sagali dozi milioni ibba afurifi milioni sagaltami lamata'u biyotana dunya ibba tokkof kudani lachunise gabasamer kun sagale amerikati mannimari gangenya qabata motummota gamto mani ergamni umnanaga egdota sudan kibake sejiru wagada balata tokkofi akkaiti fufu multeser turtinaga egdota kana eresu dafi sagale kenamiratti rasha fi china sagale kenu ra akauf kusatan kan bekamo yemutau misensoni manamari cha kuda sadi garu turtinaga egdota sudan kibba amma bitotesa kuda shani barakuma lamaf digdami saditti akkaiti fufu waligalaniru bakabu an china biyi isani turtinaga egdota irratti mormi akka inkamne ibsani garu sababa ittifufinsa irratti yani diyate madalawa mit jechudan United States imma mirgana moma ittidabalu dani ibba humte tijechun isani gabasamer bakabutu motumma rasha gama isani tin murticha fo yesu dafi yani biji isani kennite wan fudata manarganef akasagale kennurra of kusatan ibsani bisenso ninaga egdota motummo tagamto mani sudan kibbake sejiran loltota kuma 17 fi polisota kuma lama fi ibbatokko kanofkesa kabuda dabanni motummo tagamto mani basin inni naga egdota sudan kibbati basu waggati dollara billioni tokko ol akkatae gabasamer murto mana mare nagenya kana kesatti akka ibsametti sababni umni nagenya akka bobbau tasifamef biyi sudan kibba akka garawal waransatti debite hingalle fi jedamera barakuma lamaf kuda sadi fi kuma lamaf kuda saddet giddutti wallolensi gare presidenti biyatti salva kiri fi gare ittiana presidenti biyatti rek machar giddutti tasifamen lubunna motan kuma dibba furitti tilmama mudarbe kan milionatti lakkamanummo jirenya isaanirra akkabukkan gabasamer presidentin ukraine volodymyr zelensky yemmu manamare bakkabu ota united states fi hasagochu daf jiranitti presidentin united states joe biden gargarsa nagenya ukraine if kan olu deggesa dollara millioni 180 taasisu isaani himu daf jiran gargaarsa marraqaa guyyaa har'aa ifa ta'uudhaaf deemamu kana dabalate erga Raashiyaan Yukireeniin weerarte as United States dollar biliyoonii 2 Yukireeniif ramaddeetti. Pirezidaant Zelenskiin haasaan isaan mana maree bakka bu'ootaa United Statesiif taasisan viidiyoodhaan yemmuu ta'u, Zelenskiin haasaa wal fakkaataa mana maree mootummaa Biriteen, caffee mootummaa Kaanaadaa fi caffee gamtaa Awurooppaatiif akka dhiyeessan beekameera. Pirezidaant Zelenskiin haasaa kana kan taasisan deeggarsa gargaarsa namoomaa fi waraanaa gaafa chuudhaa fi akka ta'e gabaasameera. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin walga'ii ministeeriota biyyoota miseensa NATO irratti argamuudhaa fi biyya Belgium magaala Brussels seenanii jiru. Lloyd Austin marii walga'ii walitti dhufeenya biyyoottan 30 hoogganuudhaaf deemu jedhameera. Barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg kaayyoo walga'ii NATO kun akkaataa nageenyaa irratti jijjiirama taasisuudhaan weerara Raashiyaan Yukireen irratti raawwattee fi fuulduratti deebii kennamuu danda'u irratti dubbachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Waggoottan kana keessatti NATO'n biyyoottan Baaltik jedhamanii waamaman Istooniyaa, Laativiyaa, Lutiiniyaa fi Poolaand keessatti humna waraanaa 1,500 bobbaasee jira. Karaa biraatiin pirezidaantii United States Joe Biden akka.
Olivia Rodrigo, good for you on VOA 1 The Hits. Can we talk for a moment about Troy Sivan, who, by the way, is coming up next? He is also starring in The Idol, which is the limited HBO series that is being co-executive produced by The Weeknd, who also stars in the series. It's about a self-help guru and a leader of a modern-day cult who develop a complicated relationship with an up-and-coming pop idol. Now, Troy says he's going to work on this project, and then he'll get back into the studio for new music. Right now, though, we've got him with Tate McRae in regard. This is called You on the Hits.
How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. When I said I fell back, I'm over to you. When I talk to my friends, I talk about you. When the Hennessy's strong, I see
biyyi qoqqobbii dinagdee jala jirtu Iraan akka isheen sochii meeshaa nukuleeraa qabaachuuf gootu akka dhaabdu dhiibbaan irratti akka taasifamaa jiru waan beekamudha. Dursoota keenya oduuwwan irraa qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni magaalaa Amboo qaala'insa jireenyaan rakkachuu isaanii dubbatu. Keessumaa gatiin mi'oota nyaataaf oolan garmalee dabaluu dubbachuun mootummaan akka gati tasgabbeessuuf hojjetu illee gaafataniiru. Dhimma kanarratti biiroolee daldalaa misoomaa gabaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf deddeebisee bilbilus akka ittiin milkaa'in dubbata gabaasaan keenya Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa isaatti ceena.
Jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko sababa qaala'insa jireenyaa irraa kan ka'e rakkachuu isaanii dubbatu. Aadde Abarraa Shilataa osoo gabaa Baqqalaa jedhamee bakka waamamu qullubbii adii bitatanii arginee isaan dubbisne.
Dura naannaa 20 naannaa 15 tureera shunkurtiini amma immoo naannaa 35 galeera shunkurtiin. 40 ta'uutti iyyuu deemaa jira. Dinnichi immoo 20 kaa'ama, inni 20 kaa'amu fireeshan. Yagiddi yaa'u 10 ni kaa'ama, 20 ni kaa'ama. Yaa'u qaala'insi gabaa kun baay'ee ulfaataadha. Zayitiin 100,000 jedhu 200,000 galaa irraa hanga 2,000 tti iyyuu deema.
Adit ajatun le gawaki seti kudraf mudra dal dalun akamati sanijrachsen sagale Amerika timani kalain sajrenya rakanke yis jrachun dandinye jalu.
Zaitin ol food ek samai bae yis adisi sore sinyachun dandinye iroka nashirosa. Amma yo rafu bitachu dem ne rafu nagaden so bitu dake gabare ra senna bitu daku gabare ni wa lafti ba se ba fidamale wa lafti mbabne sin fidu lafti simmo bubbo me efate
dabari galgalu menabrum sa ko paina ambo ki satti balata qalein sijrenya maati sar darbe akisalle yadis dubata
daftarale briso demishanin bitayer scriptum briku dashan akakanati mana yubane barachuni saati kanati nulfat allam mari yamaru Ursinya ane bane zaiti beri kuma toko si iba toko mbine ursinya ane bane misaga dunu nulfada amma saati amma ti maatit.
Addi maalit faisa yero kanatti gatiin waanunda tabale rajabu.
Taafi nimmo durani kuma sadi ture amma kuma shangali kumtaadi. Amma kuma shan bunni matansa beri iba sadi gale naanno kenyati beri iba sadi galun kabu. Kilon beri iba sadi galun kabu. Garu nu fimbo ibasa digale akasuma sukari akasuma wantumti jeramu ya sukira misira satau
jiratu timagala ambora ko qale sijirenya mudete furuf wantas fumu qabajadan retle ya dagame isani kinani jiru
kanwa nagad baye nagadate galu de qabutrachi dande awante e andi kinosolala le barede enlala
wani ganalalat Otu yo jijira mato konu kene bayenut tola akabaratto da mana barumsa koppaena ambot
Yes bulu findande enye jirenya findande enye wanta e kunu kunu sakkanu filalamu wanti nu tirar gacha jiru jiru ol dabale kuma lama ture amma kuma lama bibba sadigal kana qamyo kana ilalatu akka gadinuf busu barbad nama undu mafu
Bersisa Mumme Agricultural Economics yukan Dinagde Kunna University ambo Geta Chotullu yero amma kanat rakkuk alayn sajirinya mudati jatana kistifsu.
Erga virusi corona kunufe aali tokutoko aali siyasi jirame namni jiraj gata bije chunni ganda wa tota aali oggato kwaskan ammo dacha afurin dabale je chunni ganda nyama fakkenya zaiti yolalte kanumara ge sura Samun ayo lal senam upah tapi cuci dah terbeja jadi cuni dah des. Awam berada di sini, arkhagar apa ane kan jero sun ni. Jadi terbeja jadi cuni dah desnya sungkur ti kasu dah desa. Karena berat upah tak kasu dah desa. Ojita mau tu ma kan layar des. Ojita mau tu ma dur upah tak lagi jira cuci dah terbeja. Aragor upah tu jira cuci dah terbeja cuni dah des. So tali.
Persisa kita corak ukuran proof le, wan tasfumu kabajalan. Dubbatani jiru
oh motumman amasiti yanna ye fanno ke sanu galchu kaba gamar andau arsa kaffal unda kaffale ummata kana akjirat wan kan le wadda be namni jiraachu gadda be wante akjirat hulle jireñu mata
imakan rat tango ta wajira daldala magalam bo kismas biro le daldala fi miso magaba urumeyra yalim bilbilan devier gachu ftasifne amma fi milkofne Kanuma wal kabate ministeri mumme Ethiopia Abiy Ahmed turban murasa dura manamare bakkabota ummatat yachun ibsekinnani yero amma qalein sijirenya rakko ammata tawdubachun motumma wontotenya taf olenif speciali bro biyalati sensi sudabalate gamamallaqa andegerun hojjeta jiraaje anitran sagale america nakor malika amburra
Opin faya torban torban itu kami sediakan ukuhota dadabro sadarkana notiste sadarkat dunia tahu asal emitan kanena kakovis kurasagan HIV AIDS busafi ukuhota somba yokan ukuhota birorat ogeji faya dubisna gabasale bahanis nitiesina sababale sanitin nama kawan wal ansa faya kufra tisasani kanena kajijira amalaf Hale jirenya ratille nimarianna Gafile sembrat ufanifis akoge yimfaya debi kennan tasifna Kamisa kamis nur dofunda gatina
Nano kibba ana adda amarro keessatti fixiinsi sanyii raawwatamaa jira. Halella kanas garee mootummaan shanee jedhutu raawwata. Mootummaanis dhaabsisuu hin dandeenye jechuudhaan aangawoonni naannoo himatan. Mootummaanis himannaa kana haalee jira. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa halella naannoo tokko irratti raawwatamu fixiinsa sanyiiti jechuun sirrii miti jedha jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Izema bakka bu'uudhaan dorgomanii injifachuun mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti hawaasicha ka bakka bu'an akkasumas ittaanaa durataa koree dhaabbata dhimmooti bishaanii jal'isiif horsiisee bulaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaayyee uummata bakka bu'ee jedhan irratti yakka hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
ፎሬስ ብላይ ባለፉት 6 አመታት ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ በደል እና በእኛ ረዳድ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው ያለው አንደኛ በየቀሩ ሰው ይገደላል
ኡመታ ሁድረቲ ወጎት ጃንደርበን ዲባ ጉዳ ደራፊ አካውብኖ ከኛቲ የካፍቲ ዘሰኝቱ ራወተማጅራ ተቆፋ ጉያ ጉያቲ ነመቱ አጄፈሞ ኩኒሲ ደበላ ደሜራ ኩን ቶኮ ከምራድሞ Gandeen gammoojjii digdama ta'an namoonni tasgabbaanii jiraachuu waan hin dandeenyeef achi ka'aniiru. Sadaffaan waggaa ja'aaf daandiin cufaadha. Marfamee jira. Ummati dawwaa argachuu hin dandeenye. Wal'aansa argachuu hin dandeenye. Ijoollee isaa ala baasee barsiifachuu hin dandeenye.
Qaamotiin nageenya lammiiwwanii eeguuf mirgaaf itti gaafatamni seeraatti kenname keessumaa yakka mootummaan raawwataa jira jedhan dhaabsisuu hin dandeenye jechuun qeeqan.
ደግሞ መንግስት ሊከላከለው አልቻለም እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ትልቅ ኦፕሬሽን ወስዶ የሁኔታ ማስተካከል አልቻለምና ህዝቡ በዚህ የተረሳ ይሁንና
ሞቱማን እትዙ እንደንደኝ ሀንጋማት ዱለ ጉዳ ገገሰ ሐላ ከነተስ ገበሱ እንደንደኝ ኡመተቺ ከነራን ከንከ ያዶ ከሰጅራ በላ ከሰጅራ ኡመታ የራዳ ጃጃን ነምኒ ኩዳን ዲግደምኒ ዮአጄፈሜ Abbaatu du'aa haadhatu du'aa daa'imman beelaaf saaxilamu. Dinagdeen isaa miidhamaa jira. Beelaaf saaxilamaa jira. Kun martinuu eda'ame fixiinsa sanyiiti. Tooftaadhaan gaggeessamaa jira. Kana mootummaan nu dhaga'uu hin dandeenye.
Dr. Awwaqan fixiinsa sanyii raawwataa jira yakka jedhan godina Gujii dhiyaa naannoo Oromiyaa keessa kasosso'u gara hidhateen raawwatamee jedhu. Ministeriin tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu gareen sun uummata Oromoo dabalatee naannolee uummata Oromoo waliin wal daangessu irratti haleellaa kan raawwatu ta'uu ibsanii fixiinsi sanyii raawwatamaa jira kan jedhamu adda ba'ee qaama murtaa irratti ennaa haleellaan raawwatu qofaa jedhan.
Kana mootummaan karoorsee akka waaltaa nageegumsaatti karoorfamee hojjetaa jira. Waaltaan nageenyaa keenyas gamas ta'ee hojjetaa jira. Dhugaan lafa jiru kana daandiin cufameera kan jedhamu kana waan ta'eef adeemsa kanas itti fufuudhaan bifa qindaa'een kan hojjetamu ta'a. Nageenya waarisa qabu fiduu hin dandeenye fuula duratti akkaataa hiika qabuun karoorsinee hojjetaa jirra.
Mootummaanis tarkaanfii fudhataa jira jechuudhaan himannaa mootummaa irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Torbanneen hanga tokko dura itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa kanneen bu'aa siyaasaa nuu argamsiisa jedhamantu ajjeechaa kana raawwatee hawaasa tokko irratti haleellaa fuulleffate oofa jedhanii harka mootummaatu keessa jira ka jedhu garuu uummata walirratti kanneen kaasuu barbaadan namoota siyaasaa finxaaleeyyiitu oduu akkasii afarsaa jechuun isaanii ni yaadatama. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo gama kibbaa obbo Alamaayyoo Baawdii gama isaaniin ofii isaa waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhu dahatee uummata irratti haleellaa ajjeechaaf saamicha raawwata. Rakkoo kana siikuun hin danda'amne jedhan fuula duratti qindoominaan furmaata arguuf yaaliin kan godhamu ta'uu ibsan.
ሸኔ በዋነኛነት ያጠቃ ያለው ኦሮሞውን ነው። ትኩረትም የሚሰሩት ኦሮሚያ ላይ ነው፣ በሌሎች አካባቢዎች ላይ አይደለም። ምናልባትም ደግሞ
ሸኔን አደድሩም ማጣን ከን እኒ ሀሌላ ጅሩ ኦሮሞዳ ፉሌ ፈተይስ ከንሳን ሆጀተን ኦሮሚያ ደመሌ ናኖ ብራ ሚቲ ደሪሞ ናኖ ዳታ ቢሳን ፈየዱ ሁምኖኒ ነገኛ ኦሮሚያ ፊ ፌዴራላ በከ ህንጠቀምን ኬሰ ዳታኒ ሐዋሳሌ ከብሮ ከን አካ ቤኒሻንጉሊፍ ጋምቤላ ኬሰ ሎከተኒ ኡመትቸረቲ የከ ከን ራወተን ንጅሩ ከነ ሽፍቱማ ዳን ኢጃረመኒ ራወቱ ከነ ሞቱማን ፌዴራላስቴ ሞቱማን ኦሮሚያ ቤካ ጨልሴ ከን ኢላሉ ሚቲ
Commissioner Commissioner Merganama, Dr. Daniel Baqqalee Gamasaaniin, Ethiopia keessa hawaasa hedduun himannaa wal fakkaatu akka dhiyeessuuf mara dhaqqabuuf qorannaa geggeessuuf humni komishinichi qabu murtaa'aa ta'uusaa ibsanii haleellaa raawwatamu mara garuu yakka fixiinsa sanyiiti jechuun sirrii miti jedhan.
ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጸመብኝ የሚል አባባል ሁሉም ቦታ ተሰማለ ዝም ብሎ አንድ ሰው በማንነቱ
ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ፍጥይ ዘሰኝቱ ራውወት ከንጀዱ በከመራ ደገዘ ጨልሴ ነምኒ ተኮ እኝማ ሳቲን ረቲ ፉሌ ፈተሜ ሀሌላ ይወርትራ ወተሜ የከፍጥይ ዘሰኝ ሂንጀደሙ ፍጥይ ዘሰኝ ጀቹን የከ አዳበይ ተኮ ሰይረሰ ደርካ ዱንያቲ ኡላጋንሳ ማል አከቴ ሂከቀባ
ኮሚሽነር ምርገናማ ኢትዮጵያት ዳይሬክተር ናኖ ኢማድ አብዱል ፈታ ዋጅራ ሐዋሳ ጅሩራ ኢመሳ ቁበካን ቀበንተው ዱበታን ሀሌላ ጎዲና ሰነከ ሰጥራ ወተመጀዳን ገመላለን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሰከን ከነን እትጋፈተማን ካቢኔ ጉጂዲያፍ በከቡ አሞቱማ አና ሰና ምትኩ ጸጋይ ገረንሱን ገንዴን አና ሰነከ ሰጅራን ማራከ ሰጥ ሀሌላ በልአራ ወቻጅራቹ ኢብሰኒ ሐዋሳሌ ሁላ ወሊንሌ ወልት ቡኢንሰካ ሶፊያ ሊጎቻጅሩ ጀዳን ጀቹራን ዮናታን ዘግዲዮስ ሐዋሳራ ገባሴራ ካንሆርዶ ፋጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ቆጲ ድሬ ዲሞክራሲ ትጨይና ትግራይ ከራናጋን ፍሩማታ እትከኑፍ ሙርቲ ፓርቲን በዳድና ደበርሰ ደገራኒስ ራውቲን ሳፍ አዴንስ ሳራት ገሩ ጋፊ ከቀበንተው ፓርቲን ሞርከቶታ እብሰን ድሩማኑ ሃል እትወል ወራንሲሰን እትፈነም ድጎጎራ አከቱረካን እብሰን ድሮታን ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና አምስታናን ፍሩማቲ ከራናጋ ኢላልች እትከነመ ሆጂት ሂከሙ ቀባጀሩ ድሮታን ፓርቲ አሬና ኦቦ ጎይቶም ጸጋይሞ ሙርቲንሱን ሀታተማን ኦጂር አከኦሉ ጋፈተኒ ገሩ ራውወቲን ሰሳላጅሴ ሸኪ ቀባቹ ዱበታን እትጋፈተማን ኢሞቲ ጣባ ካንፓርቲ ኢዜማ ኦቦዋሱን ተስፋይሞ ሙርቲ በዳድና ደገራኒስ ባይን ወርወራን ሰሰና እቱ ሂን ሁበታሚን ተ ከጀዱ ጅጅራ እጀኑ ካን ኢንፍራኔ ተኡ ዱበታን ኬነዲ አባቴቱ ጋባሴ ጃለኔ ዴስ
ፓርቲን በዳድና ጉሚሳ ሰተኮፋ ገገ ሰረቲ ኡመን ትግራይ ገቲሲ ላታውን ቀምነ ካምባሳጅ ረቲንጀ ዲአምብሱፍ ጨራ ከራነ ጋጅራን ሁንዱ ማገር ጋረሙ ወሊገሉ ሳቤክ ሰጅራ ፓርቲ ቸከሰት ደሜ ሀሪሮ ኡመታፊ ሀሪሮ አላ ትጋፈተማ ከተአን ዶክተር ቢቅላ ሁርሳ ድመ ትግራይ ላቺሴ ሙርቲ ጉሚ ካናን ደርብ አከዝጀቹን ይፍሰን
ወንድም ወገን የሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና እፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮችን
ኦቦላፍ አንተ ከተዩ መተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉረባ ፈቴ ጅራት ጎቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀረመን ሁንዱማ ጋርጋረሙዳን ፈጥዩ መተ ትግራይ ጉቱዳን ፍራኮሳ አምብሱፎ ጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋ ሜጅራ
ሙርቲ ፓርቲ በዳድና ከነከን ኢላሌን ድረታአን ኦፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አከጀደኒ ያደ ከራነ ጋና ፍራሙ ጀዱ ከነ አከደገረን ገሩ አተምቶ ጂራ ከኦሉራ ጋፊን ቀባጀዱ
ነገዩ ፓርቲ ትግል የምናገራቸውና የሚሰራቸው አንዳንድ ግዜ ስለምንራራቅ ነው እንጂ
ራፍኮን ፓርቲ በየቡልቻ ጅሩ የሮቶኮቶኮ ዋንዱበቱ ዋን ወጀቱ ወልራ ፈጎተው ሳቲመሌ ሀቃን ረኮ ጅሩ ፍሩፍ ሶቾ ነጀረኒ ሙርቴ ሲናን ጎርስከኝ ከድራን ከና ቱረስ ከኑ መቱሬ ዱሊ ወራና ከራከሚኒ ዩ ዮቴ ኤኙ ከኘ ዩን ገርጋሩ
አኩማ ጀልቀባን ካናቲ ፉፋኒ ሀለ ሲያሰ ቢየቲ ከሳ ከራ ሀቀተ ኤንጂ ጅሩ ፈዲቀ ቡታናን ገመቹን ሲማና ከጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙሚቾ ሚኒስቴራ ወሊን ጀልቀባ ጋልመ ኮሚሽነ ዲ ነግደ አፍሪካ ከሰት ወልገይ ገገስኔ ቱሬረቲ ዋንን ጀቤሴ ዱበጤ ዋን ዱበቱ ወጂረ ኦልቹ ያሊ ከጀዱ ቱሬ ካኑቲ ባርባኑስ ካኑ መጀደን ፕሮፌሰር መራራን ሙርቲ ካና አብዲን ካን ኤገን ተኡ ካን ኢብሰን ፓርቲ አረናት ቲአና ድረታ ከታን ኦቦጎይቶም ጸጋይ ወጂረ ኦሉ ሳረቲ ሸኪ ቀቡ
ገዢ ፓርቲ መሆኑ መጠን ይህንን ውሳኔ ሲያሳልፍ ወደ ተግባር ሊቀየር ይችላል ብለን ነው መናስቦ
ፓርቲ ቢየ ቡልቻጅሮ አኩመታይ ሙርቲ ከነ እናደበርሱ garo jitti jijjiru danda jenne ilaalla abdin ilaalun waan ta'u qabu jedhe yaada deeme hojiirra oolunsa qormaata biraa ta'uuf jira tarii rakkisaa ta'u mala jennee yaaduudhaaf haalli nu dirqisiisu ni jira.
Shakkii isaanii kanaaf akka sababaa tokkotti ka dubbatan keessa Itoophiyaa keessatti oduu namoonni oofanii fi sirrii hin taanetu jira. Yaada sirrii hin taane garuu kan hayyoonni fi aangawoonni sadarkaa olaanaa waan dubbataniif jecha hordoftoota baay'ee ka qaban jiru jedhan yaadi dogoggoraa fi jallifamaa ta'an immoo kan uummata tokko ka biraa waliin walitti buusantu jira jedhan. Akka fakkeenyaattis waa'ee Tigraay gama dhihaa walqaa'ee kaasuun ni danda'ama. Iddoo akkasitti waan paartiin badhaadhinaa murteesse hojiirra oolchuun walitti bu'iinsa uumuu malaa jedhu obbo Goytom. Izamaa keessatti itti gaafatamaa dhimmootii jaarmayaa ka ta'an obbo Waasihuun Tasfaayee dhimma Tigraay karaa nagaan furuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse ka deeggaran ta'us ba'iin wal waraansaa maal akka ta'e tuun beekamin jijjiirama ejjennoo argame kan hin fudhanne ta'uu dubbatan.
እንግዲህ የጦርነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ አጥቶን ሁለት ያንድ ሀገር ወንድማማቾች
ወልወራንስ ቁረቆ ጉዳ ከሰኑ ቡዜ ኦቦሎኒ ለማከብየ ተኮ ወሊ ሳሊረት ሚ ዳቀበኛ ከኡምነ ለማ አከደቀብሲ ሰንተይጅራ ኩኒስ ተኮ ፓርቲን በራድና ጀደ ዲማባብ ዩማፍ በላ ቢየረ ተጋመ መፈጭሱ ቀምነ ጀደሜ ቱገረ ወራንሳት ሴነሜ amma haala akkamiitiin itti seenameetu jijjiiramne ejjennoo ta'ee isa jedhu waan beeknu hin qabnu.
Waan hundumtuu nagaan xumuramuu qaba. Isa kanatti nan amana garuu qabeenyaa fi lubbuu namaa hedduun itti kafalame iddoo tokkotuun ga'in jijjiirama ejjennoo gochuun sirriidha jedhee hin amanuu jedhan obbo Waasihuun. Mariin golgaa duubaan gaggeeffamaa akka jiru ni deemna. Paartiin biyya bulchaa jiru waan ta'eef sadarkaa gumii paartiitti dhimma uummata miliyoona 100 akka dhimma ofiitti fudhatanii sadarkaa paartiitti duulli waraanaa gaggeeffamuu qaba jechaa turanii amma immoo karaa nagaa carraa jiran mara gargaaramnee nagaan furuu qabna jechuun hin danda'amu jedhu obbo Waasihuun. Ittaanaa dura ta'an aranaa obbo Goytom garuu kanarratti yaada addaa qabu. Paartiin badhaadhinaa paarlaamaa keessatti sagalee guddaa kan qabuu fi mootummaa waan ta'eef murtii mootummaa ni dabarse haalli itti fudhatamuu danda'u jira jedhu. Mootummaa hoogganaa ka jiru paartiin badhaadhinaa yaada warra kaanii fudhachuuf qophii akka hin taane kan ibsan Piroofeesar Mararaa Guddinaa rakkoo biyyattii keessatti uumameef sababaa tokko jedhu. Kanaaf jecha yaada warra kaanis dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed sirna baniinsa gumii paartii isaanii irratti haasawaa dhageessisaniin dorgomtoota paartii mormitootaa kaabinee mootummaa keessa galchuu danda'uun keenya milkaa'ina tokko jechuudhaan ibsan. Gara fuula duraattis kana gochuu akka itti fufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan waan sadiituu ishee barbaachisa ka jedhan Piroofeesar Mararaan isaanis nagaaf tasgabii. Bulchiinsa demokiraatawaa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'uu siyaasaan walajjeessuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu Dr. Mararaan dubbataniiru. Kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaartan odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagisuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti kan isin keessummeesse Amantuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.